Ihe ọma ga-eme n'ime ndụ gị, ihe ọma ga-eme, ihe ọma ga-eme n'ime ndụ m, ihe ọma ga-emeriri, ihe ọma ga-eme n'ụlọ nzukọ, ihe ọma ga-eme, ihe ọma ga-eme n'ezinụlọ gị, ihe ọma ga-eme. Ebube Chukwu erugharịbago, ihe ọma ga-eme. Mmụọ Nsọ Chukwu abatago, ihe ọma ga-eme. Amara Chukwu ezobego dịka mmiri, ihe ọma ga-eme. Ngọzi Chukwu abatago, ihe ọma ga-eme.
Ihe ọma ga-eme, ihe ọma ga-eme, ihe ọma ga-eme. Ihe ọma ga-eme n'ime ndụ gị, ihe ọma ga-eme.
The power and glory of God. In the beauty of His holiness.
Ikwu ga-eme onye na-eme akwa emesi na Chukwu nọsọ. Chukwu na-enye nwa, ọ na-enye nwa, Chukwu na-enye nwa. Chukwu na-ase ekpere, ọ na-ase ekpere, a na-ekwe kwala azụ. Ihe ọma.